Huyu jamaa bado anang'ang'ana na ugonjwa sickle cell anemia. Wale ambao mnajua sickle cell anemia, every day lazima unajidunga shindani na madawa. So wale ambao mlisimama na yeye, Mungu awabariki sana, maana mlimuongeza siku. So Jeremiah, Mungu akubariki sana.
Same money.